sasa kiberiti. Leo wamepwa wamechinae. Toka mwanzo nasaka manoti. Wakikosa nina waazimae. Kani kwetu leo kuna pare. Unitumeji kukini atare. Wapochi tumwage dolare. Wakizingua nyuma kuna askare. DJ XQ yuko na DJ Lucky. Super 25 senyorita wako safi. Tunaburudisha paki. Mashine wamekolea, wote wale wote wamepotea. Watilipo safilisha kolea. Kama so weekend twasherekea. Tabu na warembo wako safi. Leo tunaruka kwenye DJ XQ yuko na DJ Lucky. Super 25 senyorita wako safi. Tunaburudisha party. Ona leo, ona leo kimewa. Leo klabu tunaruka. Leo ushawakamata. Leo ushawafanya mateka. Leo ona leo kimewa. Leo klabu tunaruka. Leo ushawakamata. Leo ushawafanya mateka. Leo ona leo kimewa.
Yeah boy.
Kisha ongeza glass, nataka ninywe nilewe. Sidisha mitungi mikasi, atulali mbaka nishale.
Party after party, shalipa lakna nusu. Party after party, shalipa lakna nusu.
Batagwan fire, nipe lile mama uno la kilo mbaya. Batagwan fire, nipe lile uno mama la kilo mbaya.
Leo, klabu tunaruka. Leo, ushawakamata. Leo, ushawafanya mateka. Leo, ona leo kimewa. Leo,